Uyu Mungu wetu so asumani wewe, akikupa wewe na kesho atanipa mimi.
Hello Tron, hey. Baluza, 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 baluza.
Hey, yo Tron.
Hajino wanama
Ashi Mila
Hajino.
Uyu Mungu wetu so asumani wewe, akikupa wewe na kesho atanipa mimi. Uyu Mungu wetu so asumani wewe, akikupa wewe na kesho atanipa mimi.
Haya maisha hayahitaji wivu, wivu hayataki wivu. Haya maisha hayahitaji wivu, wivu weomba kwa Mungu. Sina nyumba, sina gari, hey. Sina mchumba, sina mali, hey.
Ila wambie njigi solao, au.
Sina nyumba, sina gari, hey. Sina mchumba, sina mali, hey.
Ila wambie njigi solao, au.
Uyu Mungu wetu so asumani wewe, akikupa wewe na kesho atanipa mimi. Uyu Mungu wetu so asumani wewe, akikupa wewe na kesho atanipa mimi.
Hey, your Tron.
Hajino wanama Hajino.
Tunguziwa mbaka loo, tungenunua sana, yeah. Mana nina mali nyingi mbaka nina ziza hao, mbaka kuitwa doni, nimeminyika sana, yeah. Mana kuna watu walileta madhara hao, yeah. Asa tunapopati na iti kugonga glasi, shida tuba kule enjoy nasi, yeah. Muda ni wetu maiji, akiza utakavo enjoy. Sitope na kupati 90 kugonga glasi, shida tupe kule enjoy nasi. Muda ni wetu maiji, akiza utakavo enjoy nasi.
Uyu Mungu wetu so asumani wewe, akikupa wewe na kesho atanipa mimi. Uyu Mungu wetu so asumani wewe, akikupa wewe na kesho atanipa mimi.
Chuchu.